Na shika mic na mkono ya right na fuata beat ni kama iko na tracking device. Tonight's the night, ni kuji nice. Double vice ni nice to ya block ya ice. Na I'm super on my side. Hata ninge kuwa loaf, hauwezi ni slice. Half life na kubonge ya twice. That's right, chini my night. Macho red kama top your wife. I say niko plans kama fold ya nice. Sijikati, hadi matai. No time, nika refill, drink your mind. DJ, ini ngoma unafaku rewind. Ambiance moshi, disco light. Chapua meza, utatamia ni jumping site. Utainuka atakawe siyo dancing type. Madem, wanna turn up, kabibi ya Ike. Abbas, niko buff pasi. Give me the mic, give me the mic. Tuya beats kama concubine. I get busy, preoccupied. Itabidi wame move from side to side. Kau plaki bazi itabidi step aside. Kuna wengi wako inje, step inside. Basi give me the mic.
Siki kwenye hewa watu wana sherike.
Give me the mic.
Siki kwenye hewa watu wana sherike.
Give me the mic.
Kwanga fresh to the base. Ebu investigate. Missy flaws, he beat no tooth decay. My dentist who he feel but do I say na ingia sare ama do I pay. Nishie ama do I stay. Even your village sit una do all day. All night at 6 a.m. Na leo jioni we do it again.
Kikanye hewa watu wana serike.
Give me the mic.
Kikanye hewa watu wana serike.
The mic.
Give me the mic.